Mzinga, Nyakwaro menda kasa. Akido jaogana, jaogana. Odoli.
Kachako kwano terenika, kachako kwano tereni mami, kachako kwano tereni mami, kachako kwano tereni ga telo teko dweche,
kapo kachako lando gi,
kachako lando chiani, yelo teko dweche,
kapo kachako lando gi.
Kachako lando herawa, nyelo tiko higini.
Kapo kachako lando gi.
Salenya TV, wapi CJ. Simbabu wode soba. Adekyo.
Vikele.
Kungyo manyasa eno wedo, kadori ya nachiel kungika. Yo manya sae no vedo, kadori en achiel, kundika.
Irene Omanje.
Nyaka narade kodi. Ingene nyaka narade kodi. Shiri nyaka narade kodi. Nyaka narade kodi,
ukaneno mikosiera.
Nyaka narade kodi. Kaneno mikosima Nyaka nadage kodi Ukawinyo mechawinyo Nyaka nadage kodi Ukawinyo mechawinyo Nyaka nadage kodi Ukayuda mapresa
Nyaka nadage kodi Mama Nyaka nadage kodi Mama Nyaka nadage yerawa
Kanadaga kodi abeno
Kanadaga era
Yeah you wait and watch on me You wait and watch on me Mami yeah You wait and monika muma Tukare you wait and monika muma
Odera would have born
You wait and monika jurumi
Sona mzazi
Wingi weche mundike jurumi
Wingi mzazi
Weche era mundike isaya Wingi ya mama Wingi ya Wingi ya Lando wingi ya Lando wingi wende na Winjie, lando winji weteragi Winjie
Nyaka nadagi kodi abema Nyaka nadagi erawa
Winjie weche mawacho nigi
Winji weche mawacho nigi
Winjie Winji weche mandike muma
Wache
ma wachoni Omiyo kanyo nila umiru wako Okena sarama Kanyo nila umiru wako Okena sarama Tatiri bayo weekend Okena sarama Tatiri bayo weekend Okena sarama Kanyo niwego midwaro Okena sarama Kasuko niwi midwaro Okena sarama, kateri manikiwa Okena sarama, kateri manikiwa Okena sarama, kateri penikiwa Okena sarama, kapanga rusu watimo Okena sarama, kapanga rusu watimo Okena sarama, kabiro nyumi gagwengu Okena sarama
okela sarana, okela sarana.
Ara toto watigimen paro mama,
okela sarana.
Nyamaro watigimen duaro,
okela sarana.
Kosidwaro kayo kona teriga amani,
okela sarana.
Kosidwaro dala kona koni wazazina,
okela sarana.
Kosidwaro gari anyuni limuzi,
okela sarana.
Mini gombone anyuni marika,
okela sarana.
Lakini nyalo sampare matama,
okela sarana.
Lakini nyalo sampare matama,
okela sarana.
Bini dwaro nyombo kosa nyumi dume,
okela sarana.
Kosi dwaro nyombo tota nyumi ti,
okela sarana.
Yomane keto erawa mama, yomane keto erawa mama. Tinagirango wakichien, tinagirango wakichien. Tinagi uma uma, tinagi uma uma. Nongegi uma uma, tawano wa daka daka. Tinagi uma uma, tawano wa daka daka. Yomano wa chola vonge, tinagi dera dera. Yosem gidera dera, tawano wa wela wela. Warito la vekinoa, akichi wa wela wela. Warito la vekinoa, akichi wa wela wela. Lando era era, airinya katona. Lando era era, airinya katona. Oh.